nikiwa milele Bwana. I like that. I like that. Aha. Aha. Tukuza. Barikiwa milele Bwana. Nilizo. Wanishangaza Bwana, wanishangaza. Wani shangaza wa
music at gospeljingle.com.